Kama mademu wameja minada, nikaweka po nikajenga banda. Tano anauliza huyu ni nani? Ni Mr. J amefichwa ndani. Ananionesha show, hasho, ananionesha show. Na enjoy bro, nayaona mapigo, mapigo. Punda bila fimbo, taje kabila ga. Amana nkiweka nasikia yani, ana nimaliza shida zote puriani. Nimtaje kabila ga. Amana nkiweka nasikia yani, ana nimaliza shida zote puriani. Mr. Jella, Mr. Jella, Mr. Jella, Mr. Jella. Ubokolisha choshwa na loni tosa. Mawibo kama kali yaka nishinda ya. Nikapigo na baridi na makoti sioni. Ikawa kulia na kushinda ndani. Ni Yesu etelwa datio. Final bus Mungu ajali. You are my best friend. You are my fiance. Taje kabilaga. Amana nkiweka nasikia yani. Ana nimaliza shida zote puriani. Nimtaje kabila ga. Amana nkiweka nasikia yani. Ana nimaliza shida zote puriani. Mr. Jella, Mr. Jella, Mr. Jella.